President Eyring, we thank you for your instructive and inspiring message.
President Eyring, ook mau famalo di hopo boak fakalau marie. Si okai ngau feina, famalo di ho mau tui mai fai velenga. Nai fraa fei, takitaha ki tau tolua niaf ke tau poupou ia Palestine Thomas S. Monson, koi palaofita e eiki, moi Palestine oi siasi oi eiki. O tau fahiva ia e framalo ke otoa koi palaofita. Ogu mahino mo oninai ki a te koe mo au hono uhinga. Whakakaukau ki he whainga maari kua fwaki mai e eiki ke poupou i ene palaofita. He koe ne whare i oku ta e mere, maa. I kai whakatopu e hahori whakatāo taha, pea mātu aki mo oni. Ok whaunga whewe e tau poupou i mo oni ha palaofita. Nā e whakamatala i fuoloa e Palestine Josefa Fasa Amita, i he te eki hoko koha palaofita, koha whatongia mahu inga ia o ku hiri, ki he kāinga lotu o ku poupou i ai kau maumawhai o siasi, ke oua na angata pē i he nau whai aki ai nau hiki ni mā o hange ha mea noa pē ka i he ngā we moe mo oni. O gou manatu i le rei e ku ngā we maho inga taha ke poupou i e palaofita. I e ku hoko ko e toketā mo ui mo e tokotaha tafa mafu. Nā aku whatongia aki e tafa e mafu o Palestine Spencer Tapriu Kimpolo i he taha hiwa fituwa. I ene kei Palestini reo reo, i he kolomu o i kau apositolo e tokohongo fulu māua. Nā ane fie mau ha tafa, nā e whainga taa. Ka ane i kai ha aku tau kei, i hono whakahoko ha tafa pehe, ki ha taha tau fitu fitu, i he tuu e tā hono mafu. Nā i kai ke uloto ki he tafa. Pea o whakahāia ki a Palestini Kimpolo mo i kau Palestini si uluaki. Ka ane whiri, a Palestine Kimpolo i ene tui ke fai ai tafa. Koe uhi, hena e whare ia e he kau Palestensi uluaki. O kwhakahai e he mea koia e ne poupou i hono kau taki. Kanai ai e he whiriko e ni ke ulotosi. Whakawhetai ki he eiki hena e ola rerei ai tafa. Ko e taimina e kamata ke toi tāi ai mafu o Palestine Kimpolo, na he mātu aki mālohi mo oni. Nā aku mauha whaka mo oni mahino me he lau mārie i he mōmeniti ko ia e hoko ai tangatani ha aho ko e Palestine o siasi. O mou ilo e toi ngā. O speha mahina e ua noa kua hoko a Palestine Kimpolo ko e Palestine o siasi. Peana e taki loto lahi mo loto toa, iha ngāhi taulahi. Talume iai, kua tau osi poupou ia Palestini Ezra Taf Pensoni, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, pea mo Thomas S. Monson eni, koe kau Palestini oisiasi, koe kau palofita, ihe tapa kotoa pē. Sio kukainga ofeina, ka pau kuofai ihe whakafoki mai oiongongorerei ha mea, ko ene whakahalake tala tupua motua tokua ko ikai toi wholofolai o tuake ene whānau. O ikai hamea e mawahi mihi mo oni, ko hoko hapalo o fita koe taki o siasi oi o tua e kuonga kotoa pe talu mea ātama o au ki he ahoni. O whaka mo oni e kau palo o fita ki asi isi ukalaisi, ki hono whakalangi pia mohono misiona mo i ngāue i he mamani. O kutau whaka apa apa i e palofita, ko si Josefa Samita, ko e palofita o i kuonga whaka osini. Pea o kutau whaka apa apa i e tangata kotoa pe kua ne whetongia ko e Palestine o siasi. I he tau poupou i ai kau palofita mo i kau taki ke he, o kutau korea e fono o e feloto taha aki. Hena e wholofola e iki e ika e toku ki hatoko taha kene aluatu o malanga ake kua ngongo le rei, pēke langa haki hoksia si, toku kehe o kapau e whakanofoia e hataha o kune mauha mawhai, pēa o ku iloa e he sia si o kune mauha mawhai, pēa kua whakanofo to tonuia e he kautaki o e sia si. O ku omi e he meani, kia te kitau tolu koe kāinga lotu e sia si o e iki, ha loto falala moe tui I e tau feinga ke tau hi e whekau whakawholofola ke talango fua ki hereo o eiki. I e ne fau mai hereo o ne kautamai o eiki koe kaupalo o fita. Oku ui ui i ai kautaki kotoa i he siase o eiki i he mawhai totonu. Kua te egi ai ui ui i ha palo o fita peha toi taki i he siasini e ia pe. Kua te egi ai ha palo o fita e whiri i ha whakahaloto ki ai. Nā e whakamahino ia, e he eiki, i he ene pehe. Nā e ikai te mou whiri au, ka kuou whiri aki mou tolu, o tuutu uni aki mou tolu. Oku ikai ke ta whiri whakahā loto, i he kautaki o siasi, i ha whahinga tuunga. Ne ongoia, oku tau mao e whainga maarie ke hikini mai o poupou ikinau tolu. Oku kehe ngai fōunga ia e eiki, mi ngai fōunga e tangata. Koe fōunga ai tangata, oku ne to'o ai kakai meiha tu'unga pe bisnisi, ihe nau whakaau o motua pe ikai toi malawa. Ka koe ngahi fōunga ai tangata, oku ikai pe ahe ikai te itei hoko ia koe fōunga e eiki. Ko e tau hikini mai e kau palo fita, ko ha tukupā whakatau tahaia te tau whai ho tau tōku ingata ke poupou i e nau ngahi tau mua whakae palo fita. Ko e tau hiki ni mā aku hange ia, ha whaka ilonga o ha whaka papau, o ku tau tari ho nau ui ui i ko e palo fita. O ku mo oni, pea tau haisia ki ai. Na e pehe e elta, si ao si aripate saamita i he tau e ua ono ki mua pea toki hoko ko e paresteni o isi asi. Ko ha tuwhakanga, mātu aki, topu tapu, o ku tau whakahoko i he tau hiki ho tau ni mā. O ku ikai uhinga ia, ko ene osipe, pea tau o moe loto fie maarie e tataki e palofita e eiki ai ngā weni. Ka o ku uhinga ia, te tau poupou kia te ia, te tau lotua ia, te tau malui honohingoa, ongo ongo lerei. Pea te tau whenga ke whakahoko ene ngahi whakahinohino o whakatatau mhono tatakia e eiki. Oku tataki e eiki mo ui hono siasi mo ui. Oku whakaha e eiki hono whinangalo ki he siasi ki ene palo fita. Heri hono whakaafe ki tau tolu ane afi ke tau hikini maia Thomas S. Monson koi paresteniho e siasi. Ne tauto e mau, mo e whainga maarie ke hikini mai, mo e ongo tokoni, i he kau prestensi uluaki, mo e kau meemi pa kolo, mo e kau aposetolo e tokohongo fulu maawa, ko e kau palofita, kau tangata kikite, mo e kau tangata mau whakaha. Whakakau kau ki ai. Oku tau hikini mai, ai kau tangata e toko tahanima, ko e kau palofita ai otua. Oku nau mau e ngahi ki kotoa, o e lakanga whakataula e ki, kua fuaki ki he tangata, i he kuongani. Oguhanga iho no ui o e kau tangatani e toko tahanima ki he tuunga whakai apostolo ma oni oni o omiha malu ilahi ki a deki tau tolu koe kai ngaloto e siasi. Koe haa hono uhinga. He koe tuutu unia e kau taki ko eni kuo pau ke nau loto taha. Ogu mou ma whakakau kaua nai e fie mau ke wei he lau maarie e kau tangatani e tahanima ka e lava ai loto taha. Ko e kau tangatani e toko tahanima o ko kehe kehe nau tuunga whakaako, mo i pui pui tua whakaparofes nā re, mo i ngahi whakakau kau kehe kehe kau ki ngahi mea lahi. Tu i mai kia te au. Ko e kau tangatani e toko tahanima, ai kau palofita, kau tangata kikite, mo kau tangata mau whakaha, o kunau ilo ko e whinangalo e iki, i he taimi o kunau loto tahai. O kunau tukupā ke whakapapaui o whakahoko mo ne whinangalo e iki. Oku omi e he loto ai eiki ai sipinga ki he kau tangatani takitaha e tahanima i e nau loto. Ke whai ho whinangalo i mamani o hange koia i he langi. Oku tokanga i he apostolo o fuoloa taha i he tuunga whaka apostolo. Oku meimei ke omi e fōunga o i tuunga fuoloa taha ha kau tangata whakapotopoto ki he tuunga o i paresteni o i siasi. Ogu ne omi ha whaunga tu uloa, whakapotopoto, tau kei, moha teu teu loloa, i he whakahino hino e eiki. Kua whakatua e siasi he ahon e eiki tonu pē. Kua ne whakatou ha whaunga whakaawa oi pōre o kune omi ha pāre toa moha malo i. O kutoko ni i e he whaunga ko ia ai tōunga taki whakapalo fita tatawa i pē ka hoko ha poke pe tae malawa ke toi ngā ue i he tōureke rekaange. O kulahi whau ha ngāhi toka teo moha ngāhi malo i koi uhi ke oua na alawa e ha tangata e toko taha pē o taki halai ai siasi. O kuako i mau pē e kau taki ki olunga ke nau mateu teo, ke lawa i ha aho o tangoto i he whakataha rerea mā olunga taha. O kuna wako e fōunga ke whanongoa i here o e iki o fōu he whanawhana e lau mārie. Na e whakamatalai e President Coron B. Hinckley, he lolotonga ni hoko koe toko ni urakia President Esla Taf Pensoni, i he ofi ke ngata ene maui whakamate rie. O kuhanga e ngāhi tefitoi mo oni mo ngāhi whaunga ngā aue kua whakatu e he eiki ki he pure iho no siasi o ai ha whaunga ki ha tō kunga pē. O ku mahu inga, ke oua nā iai ha veivei ua pe ho haa whekawaki mo i pure iho siasi mo no whakaaonga iho ngāhi mea whaaki whakapalo fita. Ka wai ai totonu ki tatak whakalau maarie mo i whakaha i hono tatak e ngāhi ngā aue mo i polokarama ai siasi i he taimi e poke pe i kaito e lava o ngā aue kakato ai ai paresteni. Na e ui e kau presidensi ulo aki mo i whakataha rerea kau apostole toko ngofulu māua pe a whakanofu ki nau maua ngāhi ki o e lakanga whakataula eiki o maua e mawhai mo i whatongia ke purei ai siasi. Ke e whakahoko hono ngāhi o wau, ke whakamatala i hono toka ateri ne, pea whakotoo mo poke poke hono ngāhi mō ihu. Ne hoko atoa President Hinckley o pehe, ko e taimi o pukea i e paresteni, pe ikai ke toi lava o ngā ue kakato i ngāhi whatongia kotoa o hono ui ui i, o ku hoko whakataha hono ongo toko ni, ko ha kōlomu o e kau paresteni uluaki. O ku na hoko atu e ngāhi ngā ue whakaaho ai kau paresteni. Ka iai ha ngāhi whehu i lalahi he tuotuu ni, whaunga whakangā aue, ngāhi polo kalamā pito ka ateri ne, o ku whakakaukau i whakamāto ato whakatahaia i he whaalotu e kau presidency uloa ki mo i toko hongofulu māua. I he ausia e presidenti Monson i he tau ko osia, maka maire o e tau e nima ni hoko koi presidenti o siasi, na e whakakaukau ki he tau e nima noa e ni ngā aue whakaapose tolo peane pehe. O ku whai whai pe, pea ikuna i ki mautolu kotoa e he tau motua. Ne ongo ia, o ku kau whakataha o maure o, moere o e tu iko pensi mani aia nane pehe, o ku auhange pe koki mautolu. O mo ua ki he ngāhi whāhinga kotoa pē o ngāhi vai vai he sino moi atamai. Ka kua whiri au, pea whakanofo au he eku tamai. Pea kua tauhi, mo malu i au, i hono mafi mafi ta e hano tatau, ke u tauhi aki mo utolu, aki ai mālohi, atamai moi iwi kotoa pē, aia kua tuku kia te au e he eiki. Mosaia vahe ua vēs tahataha. Ne toi hoko atoa President Monsoni, Neongo pekoi ha ha paloparema whakamo uilerei e hoko kia te kumau tolu. Neongo pekoi ha ha vai vai he sino pe atamai. Oku mau ngā ue ki helerei taha oku mau lava. Oku au whakapapau i atu, oku takilerei ai siasi. Whakapapau i mai e whaunga kua whakatu ki he whakataha rere o kau presidenti uloa ki mo kōlomu. O kau apostolo e toko hongo fulu māua e takilerei maua i pe, pe tatawa i pe, pekoi ha e hoko. Ogu i kai fie mao ke tau ho haa pe manawasi i. Ogu i he fohe mao pe aho tau whakamo ui ko sisu kalaisi. Ai au tau mui mui, mo lotu, pe a mo tauhi ki ai. President Monson, yuk mau whakamaloa te ngahi mo oniko ia. Pe ak mau whakamaloa te ho mo ui fai fai taki anga mo ngā weri oha. Te upehe pe, o kua whafofonga i atu. Ai kā ingaloto e siasi he funga o e mamani, i he whakahoko whakataha atu e mau hounga ia kia te koe. O kua mau whakapa apa i koe, o kua mau ofa atu, o kua mau poupou i koe, o i kai i he hikipe ho mauni mā, kai aki ho maulo tō kotoa, mo e whakatāpui o e mau ngāwe.
We ever pray for thee.
O mau lotua, mauai pē koe, i he loto whakatō ki lāno ko ho mau palofita o whina. I he hua whaosisu kalaisi. Amen.